izuba igiye kurenga 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 ukwezi kugiye gutaha ngaza embeba chomba mwema sodoru mi chimuraja muge tu rukumbi mu zane uvilaro kremu ya ni magabo isi keze kumusoza mami na mutunga uyobo ziwa dore mishuru dorizu ubariki ye kurenga kandi dore umishimura butite intama yosi zari mukiraro dorizari kandi nyamaswa zinkazi nikumu nukari kumawawaye mazisi imura wanyabyaha uyuwese nagi umete ihane
Abashumba,
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 izina mamuzi chese mubiraro.